TK, TK, TK. Big Bob na Metro. Yo, miufika nikichatisha ni kama tia umwe mefika vile. Biti na bank wa speaker wezi itaka kukua my neighbor tiklo. Yote ni mina skiza Sunday morning isaya misa. 25 nilishika mita, 26 nikabaika dinga, 24 nilikuwa ngamjinga, 22 nilikuwa nalisa, 23 nilikuwa bazenga jina kila mta ilifika. Mafosa John Maziwa, wipe your lens ukipiga picha. Big fucking baba, wake all caps ukiandika. Nasikia vera saya ku single neza dai baki hivo. Me and Hakan be an item, brand yake ongeze mauzo. Ikikam kwa ile mchezo, nina skill set ya gaucho. I'm a lakeside boy, nan menonesha mifuko. Flow ni ya 207, but naileta ikiwa fresh. MV prezo alikuwa na Nicky, alafu pals ilikuwa gazette. Lil Wayne akiwa the best, kata 3 ilikuwa on deck. Sa mbona Undertaker, mini beef na likobe. Miufika nikichatisha ni kama tia umwe mefika vile. Biti na bank wa speaker, wezi itaka kukua my neighbor tiplo. Yote ni mina skiza Sunday morning isaya misa. 25 nilishika mita, 26 nilibaika dinga, 24 nilikuwa ngamjinga, 22 nilikuwa nalisa, 23 nilikuwa bazenga jina kila mta ilifika. Mafosa John Maziwa, wipe your lens ukipiga picha. Big fucking baba, wake all caps ukiandika.
Big baba, wewe, the Undertaker amefufuka. Oneni vile maheta mnasikia vibaya sana.
Step on them like a hood rat. High table nakuja kukuja. My pockets deep and too fat. Na wezi ni pima, I'm too smart. Skanking kwa parking ya quick mat. Woche na shindwa ni nini ya menusa. Cause I didn't have days on my shoe rack. Mi uvandula nikitupa cut toothbrush. V6 na nishaja za coolant. Mpepe ni ganji metumua. With a painting kama sutra kwa sauna. Enjoying the views ni flora na fauna. Alafu drop nende top doka bonus. Paper chasing ni shadow the honors. After mboka ni suru aliono. Imebaki wameficha kakiwa ebola. Kila ghetto youth ni superstar, superstar. Bling na mapetko na masupaka. Keja garden pool room kata. Bado underation ndo si ukata. Mungu ni nani, in God we trust. Mali metoka Johnny so far. Si taki kama si deserve. Putin wap ndai waita neyuru. Miufika nikichatisha ni kama tia umwe mefika vile. Biti na bank wa speaker wezi itaka kukua my neighbor tiplo. Yote ni yona skiza Sunday morning isaya misa. 25 nilishika mita, 26 nikabaika dinga, 24 nilikuwa ngamjinga, 22 nilikuwa nalisa, 23 nilikuwa bazenga jina kila mta ilifika. Mafosa John Maziwa, wipe your lens ukipiga picha. Big fucking baba, wake all caps ukiandika. Baby we ni bang na unakueleneza. Clap 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 clap. Uko hustle na imejipa, uko kwa buklo ukichatisha. Clap 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 clap. Baby we ni bang na unakueleneza. Clap 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 clap. Uko hustle nisha jipa, uko kwa bukla ukichachisha. Clap 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 clap. Ai,
Ujo unasema aje bana?
Fire!
Unasema aje Ujo bana?
Fire!
Atitike we Metro, we sema kitu. Ai 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 Metro bana. Nikuba tike. Boom boom, sicheze na mimi. Bombo clutch big baba. Boom.